Kuluma katini usefikile phakathini, hamba nethule zoqobo sobrike emhlathini. Woku muntu uyazi ukuthi sroke emabhathini, makubheda ngempela sathi sifiko shone pini. Pizza no night baphethisweka nemfashini, nengoma lengizokwenza sho igale khosini. Nisibona sithula so sigela kupheseni,
eshe
sigela kupheseni.
Ifikile game kwese Mpumalanga ngempani.
Ngama uzi AK-47 destroy. Ah, utiz ushaya ngempi yama gangster. Sakhumi sivama, bafazi hlalendini namadoda soyempini. Ayihlome ihlasele ngemikhonto nemibhini. Babengaphi, babengapha, singapha. Sahlangana phakathi kwasefuduka imikhaba. Ayisuke namagwala sibona ofuze khabonina. Ibutho lase-J, yibo bani nina.
Oh!